umshilwam okhalangemali uyehlola manje uyoqoma ude isho ubosi umshilwam okhalangemali uyehlola manje uyoqoma ude ubosi umshilwam okhalangemali uyehlola manje uyoqoma ude ibisimhlane ngangithanda nangale bathatha uthando lwamahlala ngalo ibisimhlane ngangithanda nangale wangilahla njengamatha ngisele wathatha indodana yami wayenyemavo angithi phela umavovu nemali eliningi angithi phela umpungo sohlale khona ukucwele angithi phela umpungo sinemali eliningi angithi phela umavovu hlale khona ukucwele ishubosi umshilwam okhala ngemali uyedlula manje uyoqatha udrayiva ngingagcina ngithanda bani uma sekunje zothi ayefana amantombazane ngingagcina ngithanda bani uma sekunje zothi ayefana amantombazane letubosi umshilwam